Okay, duqeymada safety ilaa iyo meenga diyaar oo kale iyo fuliyaan.
Wallahi lakin diyaar badan ay ilaa 4 diyaar ama waxa hayaan fikrigan deeyan diyaar ee tiin duqeymada nool duqey xareeladana waxa ka jiri stop ole raw ole oo ku jeesleen gooni ee jeesleen miga xawaarin taa waa iyo tuushe badan ee lama hayaan iyo qoreebi wallo duqey xabsiyaalkii meelo kiyaalan wal gubi dadan meelo kiyaalanayeen oo nimanka ay jeeshaan dadan oo falla dindiya damaanah hayaanay oo ka haajisan oo dadkii shacabka ah waxa dhay insha Allah taala xidhe nimanka ay dadku ay dadka jiray laakiin wal ilaa may meelo la araay guru bi la araw ilaa kokor ilaa ku dubay hadda ee xar sawaxay ka sii maxay ka dhigo waxa si xor si horeen wadu ay ilay.
Okay, goradi wali ka dhawaajiray in duqeymaha hayeen marbadii duqeymaha hayeen ciidamadana ma diyaarada gaaray oo jeen ama si ciidamo kale iyo beelasan dhaw iyo roogeen duqeymad markii dhidi meeliyo seedeen salaaka dhidi dadka city
ciidamada ma aha yaa diyaarada dejiga dal oo loo sameeyo horoba marka ay kor xakiireen hayeen diyaar yar soo na diyaarada dejiga oo ka fikirayay oo sa ku soo dhayn denna meel iyo dadan tuulo dhaam ka deganay aagas wada tagi buurti buuray bay walka tagi lama ka seenay hadda
burra kaba iyo ana goobta duqeynta ku dhidi meega kilometer ee jira
wayna jira 3 kilometer.
Okay, garanay qasaaraha dhabtay inkastoo ilaa iyo hadda lan xaqiijiyaan diyaaradooyinkaas ay tii anta ahaan iyo ku buuwayn markii hore
diyaaradaha una hadan waay madan ma kulay diyaarada maana fiisin badan leh adinaga baydawi leh adinaga baydawi leh ee sentiyo maana yani dumara kor laakin marka bilad dawliga ko ba insha Allah taala nimanka nimanka oo garaato jidka maana booliska oo shacabka dabaaya oo nabadgelyo ee maana yani warafay aan ku fiisin ee dadyo dadka lagu tabana yani shacabka oo maana yani socda shura la qaaday baana shaqale iyo hoggaan shurmaay oo maana madaxa furo ee nimanka iyo hawla wadanka kowaadka iyo aan arugaa jiraan dadku wariyada dadka xafsa ka jira jana ilaa qodobay xafsa ka jirtay insha Allah taala kulay anti weerar kala qaada nimanka oo fiisay buuranka lagu aanu soo maana yani oo ciidamada koonfur galbeed ee daraawisha iyo ama iyo talaabo geengura insha Allah taala gurmi aan maana yani laga deeri geed insha Allah.
Duqeymadaas ay tii ahamiyad anta laag amni ahaan yadan la ta degmada Burra kaba markii la fiiri
duqeymadaas wallahi ee digeeda gura hooyo waa diiri tirin oo ciidamada oo degmada Burra ka fiisay ee koonfur galbeed ee diiri tirin oo ee ciidamada maxkamadda maxsiin oo nimanka xawaarajinta ee jeeshiga oo ilaa hadda qabsasho wala ka qabsado oo hayna dabaatada ka saaro iyo oo baxsan ee dheer si ayaa meel ugu diiri geega insha Allah taala aad ma horreen si wada doono si gelaaro.
Okay, garani maamulkii laamo amniga ee degmada Burra kaba ee gobolka Bay yeet goobta duqeynta ku dhidina Burra kaba hoos kooyesa Burra kaba degmooyin tuulooyin badan yahay hoos kooyeen jidkan bay dhawayay Burra kaba dhatiyeeta wali ku dhiyaayeen ee goobo al shabaab yada dhata jidka dadan galaas arantaasayti duqeymadan kusoko laamo amniga ee fadhiisimay meelka leey military ga yana Amison kul hadalaynaa isan gadoomi ahaan intii
anti go'aan faydal ku deeri oo hadal fadaan shirar badan la qabaday go'aan la ku deeri in si dhiqan loo horeeyo ama soo noo yeedan ka tirodan isku qashadan oo jidkan bay dawladda xamu la nadiifiyo bayn macal wal xareerada iyo wax kala jiraan ayaa lagu go'aansaday.
Okay, go'aamada iyo anay qorshiidaysan deertay muddo la siinayay ma ee Amison iyo anay ciidamada ka sareeyay dawladda federaalka iyo siinayay maamulka degmada Jeetin erin muddadan tan la eegnin gobada jidkan ka furudaan iyo isna jareena
ha ممنون ان شاء الله تلاقي اسبوع قدام كذا بلاو دونك دي نيرو اسبوع سنتي وير ترى لك ان شاء الله تعالى تلقى كل ما دي ابي نيرو
amniga degmada buura kaba aha markii aan dhagna sida heelka heerka xilan yado roogda la kamid tahay halkaan
degmada buura kaba amni shahiid ila fariley dad ma koojara anti on qolni baayo sanadiyo law sanadiyo jeedna amni shahiid ila fariley boqol amni way buura kaba amni ka wala ka lahayn karo insha Allah.